give all I can name.
Exclusive on kwanzamusicblog.co.
Noli himoya wangu membo ujisa Inoli laya wehega legi jilonda gumoyo metaji mendegi Limwinda lombo ya wabandi megutego wa hwanjejo mechendi huinde Luyando longu yalipaki limwinda tambula hatataki Chali makije
Noli ndu wendi mego wa moyo mbo ujisa
Noli ndu
wendi mego wa moyo mbo ujisa
Mama
moyo ulajisa
Give all I can name.
Bam Suma Sounds.